Baprasa Patrick Isyarumba Kujoma Basitini Ichi Buruka Aroiti Montanga Oh Umfeshi Winya Kwale Salile Kuita Iwe Wauli Mumfifi Ushe Uke Sali Samune Kuiche Lwa Lole Shafya Pafoni Yove Nangula Pankoroko Ufele Kukuoko Nishitanshi Usangile Panturimbi Koroko Yandi Na Ipose Nshita
Umfeshi Winya Kwale Samune Lile Kuita Iwe Wauli Mumfifi Ushe Uke Sali Samune Kuiche Lwa Wikala ndati cha mfile Tabanjevele ine fiakule korube mbu Mwana ushiku wa ila naenda Chita naipwa Doleshe ni pafoni yenu Nangula pakoroko mfile kukuoko Nishitanshi musangire limbi Koroko yandi naipose nshita Doleshe ni pafoni yenu Nangula pakoroko mfile kukuoko Nishitanshi musangire limbi Koroko yandi naipose nshita Naipa, chita ena ya apa
Yese ni mwema nanti
Naipa, alimu pepino kisa
Ishita ena
Naipa, chita ena ya apa
Yese ni mwema nanti
Naipa, alimu pepino kisa
Yese ni mwema nanti
Naipa, chita ena ya apa
Na mcharo vika kwa
Naipa, alimu pepino kisa
Eyo Yesu akesa pano charo Kalila sana Huku mwafye urupenga Rwalila baka tampoku utuka Huku ya mumpili Bakesho kufisa mabambi Kunkaramu baka tira mwepina matuyeni Chafya kasume nangu umo Pika tira ishita naipa Pane kukama ama bumba ya biri Pakuisa kwa Yesu ishita nga yapa Yakubarira ryabo bashira No kuisa kuka ya mabi Wasafya tukamuma na Yesu Awa mweo na mashiri no mweo Nomba paku ya akasenda wa kwefe Bako mkele ama funde ya kwe Mwema nandini kuisa muka sangwa Awa nenunga vaya murwerele Pili wukeni mwema mayo Mwenenu ukuisa kwa mfumo kwa parama Mwikatila tabanja velepo Mwikatila shao mfile iyo Umkweni nomba muru imbona landa Na baka shimikila bala susa umfwa
Umfeshi wilia kwa lesa mune nile kuita iwe weone mumfifi Ushe uke salisa mune kuichelwa Kuikala ndati cha mfile Tabanje vele ine fya kule korube mbu Mwana ushiku wa ila naenda chita naipwa Doleshe ni pafoni yenu nangula pakoroko mfwele kukuoko Nishitanshi musangire limbi Koroko yandi naipose nshita Doleshe ni pafoni yenu nangula pakoroko mfwele kukuoko Nishitanshi musangire limbi Koroko yandi naipose nshita Naipa nshita yena yapa Naipa alimu pepino kisa Naipa nshita yena yapa Naipa alimu pepino kisa Naipa nshita yena yapa Naipa alimu pepino kisa
Takwa kame nangu umo awe hukalanda tine na bamfenga Mwana nomba imyendele yove nemirandire yove kwa tita upepa Imivyele ya mishi chitata kwa tilimbiko Nina kena kamu mpanga Chita shimbi musangwa muma krapu DJ ngalisha na imwe mura fekula Mwendo shimwarite mwamutanso ichita ya kulala mwe wanesu kushana Mwishana soro kwa ure chilimba mwakula isa kunganda kara mipera chandi Mwarikakiwa kuri shetani chachine pantu nangu mpepo murashana no wamba Piribukeni iseni kurilesa mwikokora shita naipa Mwema ichene keni ukuwepa kutumiro motwe na mubo mfya tukapya Hama pya shiva kutwara kuskuru muku sambirira wirara kuwa ume Ana mayo chirishani kashi utuma posta imwe etuma posere shita Basunko na fimbi fisherepo piribukeni shita naipa Umfa
Umfeshi wilia kwa lesa mune nile kuita iwe weone mfifi Ushe uke salisa mune kuichelwa Wikala ndati cha mfile Tabanje vele ine fya kule korube mbu Mwana ushiku wa ila naena Chita naipwa Noresheni pafoni yenu nangura pakoroko mufwele kukuoko Nishitanshi musangire limbi poroko yandi na ipose shita Noresheni pafoni yenu nangura pakoroko mufwele kukuoko Nishitanshi musangire limbi poroko yandi na ipose shita Naipa shita yena yapa Naipa arimo pepi nukisa Naipa shita yena yapa Naipa arimo pepi nukisa Naipa shita yena yapa Naipa arimo pepi nukisa
Tayaringire afire no rubemu wiranda tikabibuka kuntanchi tawishi bafire isamairo mwana yepata isara nangu ni iwe wine kuti ya kusera ure mwana kama chenjera pameso penda miaka wako atapacharo nomba njewa ushele nayo wamona ukutila tawaishi banangu kamo ikatirila kuchewa chakwalesa no kukonka ama funde yakwe wisendwa kupitu vya mocharo Jala kuposela fienshita Wimu pena chansi uyuchiwa Ukukuwa mfya mumweobe Imbire sumanga ya soso kuimwe Isureni ama tuimu mfikishe Nomba nine kumwe sutwa rafika Tekwesha ukuwe kere numa Mugulanda na munse komonse pie Nikatile ni kulilesa Mwema
Wichewa Wichewa
Iseni
kuyewa Kwisa kuri Yesu
Mwane ni shita ya apa
Mwichelwa
Mwane ni shita ya apa
Mwichelwa
Kisa ni kuri Yesu
Mwichelwa Kwisa kuri Yesu
Mwema nandi mwiko kwa
Mwichelwa Mwichelwa
Kisa ni nombari
Mwichelwa Kwisa kuri Yesu
Mwane ni shita ya apa
Mwichelwa
Mwane ni shita ya apa
Mwichelwa
Kisa ni mwema na
Mwichelwa Kwisa kuri Yesu
Adventmusicplus.com